Ngiyakhuleka ohlelene sithandayo ngafika abagodi bodwa Ngiyakhuleka ohlelene sithandayo ngafika abagodi bodwa Awuye lwe bakwethu umuntu akabonga kanje ngandaba Ngiyakhuleka ohlelene sithandayo ngafika umabiyela Ngiyakhuleka ohlelene Afika umabiyela Awuye lwe bakwethu Awakanje ngandla bathumuntu Ngiyakhuleka ohlelene sithandayo Afika umangqobo Ngiyakhuleka ohlelene sithandayo Afika umangqobo Awuye lwe bakwethu Umuntu akabo wakanje ngandla noma ngenza kahle kangakanani Ngiyakhuleka khongolo sengafica uRamaphosa Ngiyakhuleka khongolo sengafica uRamaphosa Awuye kodwa bakwethu Awu makhanda khanda kodwa bakwethu Ngiyakhuleka eKZN ngafica iANC Ngiyakhuleka eKZN ngafica iANC Hawu kodwa bakwethu Hawu yeyizwe lo baba mkhulu Ngiyakhuleka eKZN ngafica iANC Ngiyakhuleka eKZN ngafica iANC Awuye Hawu kodwa bakwethu izwe lo baba mkhulu lapha laphela sikhona Sinimpela ifundeki Eyaso khosi nimpela ifundeki Eyaso khosi Sichanisa bazaka usuku nosuku Aso khosi nimpela ivale Asibonga lapho umfuko amaqhingwane ngoba insizwa leyo kwamaqhingwane ibambele ikhaza kubaculi abaningi kuningi esenzele khona njengabaculi obuhle akhona okubi konke imvuma mvumane evunywe ngu-Obama kwelasemelika usithelela phezulu kwenyoni ubuye phansi emhlabeni ofika phansi ebuzibhudongweni nokusibambe isitho senkomisanqasha inkunzi yokakwa ekakwe phansi lapha ku-100k ima singarodu umthakathi wobulala insizwa ekuzilungeni izulu mfana ushaya inyanga ingakuzolashwa phile mhlawe sangoma engakuzokulaphi fana ugada kwezami njengapho uyakwazini ukuvika uzondwa abaculi athanda abaculi zondwa abalandeli uthanda abalandeli ukata semakhuneni ulukhuni ukhulisi nje sikunekuza unogwaja ogabe ngamakhela abanye unogwaja begabe ngamajubaneni kubo bokamngane omanxela yasokhosini impela ivalele asokhosini impela ayifundeki yehlula amaqili asokhosini impela ivalele asokhosini impela ayifundeki Yehlula amaqili Oh yehlule sifundi Akwa politiki impela ayifundeki Uthi usalalele lona bese kuthathwa lo Yehlula amaqili Akwa politiki impela ayifundeki Akwa politiki impela ayifundeki Yehlula amaqili Yehlula amaqili Eh bafana bama ke nisho kanje ngisi Ngithi nina nithi nifundile Ake nisho kanje bunch of fat fat and the MLS. That in a mere force. That in a great bomb. That in very skit. Source in the ML. Net so woke up the ante. Here on foundation started explode. Yes, you can send Zamba no completion. It in a completion. Unchal. Yawa politic in Bailey for me. Yawa politic in Bailey for me. Utu salalele lona bese betata. Asoko zini mpela ifunde. Asoko zini naya ifunde. Yeshula matili. Asoko zini naya ifunde. Utu salalele lona bese befaga lo. Yeshula matili. Yawa politiki nayo ayifunde. Uthi usalalele lona bese bethatha lo. Yehlula amaqili. Aw 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 How, 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 Baba Zani bo. How, 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 Baba Zani bo. Yeshula makili bo. Yeshula makili bo.